dachimsafi.com.
Miaka nenda, miaka rudi, nipo na ye. Kama utani Mungu alinipa yeye. Endo kipendaro, tipoza ko, ilo mtambue. Nisipo mwana, mwili homa. Nikimwana, minapona. Hakia Mungu na hapa, hakinya chanta kufa. Moyo wangu shampa, asije kutupa. Hakia Mungu na hapa, hakinya chanta kufa. Moyo wangu shampa, asije kutupa. Kuna momba Mungu waniwi ndiye uyu mkaka. Ndutiba ya roo, hakini hachanta tabika. Naomba Mungu waniwi ndiye uyu mkaka. Ndutiba ya roo, hakini hachanta tabika. Moyo wangu chukua, akili yangu chukua, na figo zangu chukua, na kupa vyote chukua, chukua, kupa vyote chukua, 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 na kupa yote chukua, 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 chukua vyote chukua, 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 na kupa vyote chukua. Baby wangu, fupi frani ndo tapu yangu. Tunapenda ndo tamu yangu. Nina yeye bam bam. Asa utangaji, awatangaji. Atuachani leho, wala kesho. Asa utangaji, awatangaji. Atuachani leho, wala kesho. Kuna momba Mungu waniwi ndiye uyu mkaka. Ndutiba ya roo, akini hachanta tabika. Naomba Mungu waniwi ndiye uyu mkaka. Ndutiba ya roo, akini hachanta tabika. Moyo wangu chukua, akili yangu chukua, na figo zangu chukua, na kupa vyote chukua, 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 kupa vyote chukua, 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 nakupa yote chukua, 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 chukua vyote chukua, 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 nakupa vyote chukua.
Kiwango makali kutoka kwa dachimsafi.com.